yes, bona senza.
It's two kids, baby.
Yeah. Natasha.
Batisha ngoma sasema tave.
Nawe kunda wachane. Ukiwa giri viva softa.
Cuba mabanduka, ebu nondoleke. Batini
Nachomura.